Baby girl umenibamba kichizi, kwenye penzi lako mimazima na sizi. Ganga menipate lizi, usogope kuteleza kwenye ganda la ndizi. Nataka nikonjeshe muogo, baka ujilambe kisogo, basi fanya shapu kidogo. Evelyn, Evelyn, Evelino, suka ching, baby emo. Tingaling, tingaling, Donadinho, go down, down low. Evelyn, Evelyn, Evelino, suka ching, baby emo. Tingaling, tingaling, Donadinho, go down, down low. Twende, 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 twende. Nipanda kichwan,
oh baby girl.
Vunji ya kondan,
oh mama.
Kama ukumbo kwa udongo,
udongo, udongo.
Na vile unanikosha, baka na ganda. Takuonga kita baka kinanda. Na na pesa za kutosha kama kiwanda.
Ay mami,
katika mwaga shanga. Evelyn, Evelyn, Evelino, suka ching, baby emo. Tingaling, tingaling, Donadinho, go down, down low. Evelyn, Evelyn, Evelino, suka ching, baby emo. Tingaling, tingaling, Donadinho, go down, down low.
Twende, 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 twende.